ko mawulira agennaku omuvubuka avudde mu mbeera n'atema mukazi w'ebiso bambi ebimusse ate n'omusajja gw'abadde ateetera naye amutemyeko obugalo bubiri kanaye bino bibadde ku kyalo Lusengejjo mu kibuga eky'e Butemba mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Festo Nkurunziza myaka 25 gy'agambibwa okutemera mukyala we Anonia Nyirabahimana lyerinnya Nyirabahirimana myaka 40 ebiso ku mutwe abimutemye ku mutwe era bwatyo bambi n'asira mu ddwaliro. Kitegezeddwa nti bano bombi nzaalwa y'e Rwanda era ng'abadde bakolera mu kitundu ekyo emirimu egyalejjalejja. Kigambibwa nti bino okutuukawo Nkurunziza yamaze kufuna mawulire nga mukazi we ono ow'abaana abasatu munnange bwe yabadde apepeya n'omusajja omulala mu bbaala emu amugulira eno amugulira eri amugulira eno amugulira eri. Kakati omwogezi wa poliisi Muhammad Alame Kakigozi agambye nti ono olwafunye amawulire ago yabasebwe basi jambiya wakati mu busungu n'alyoka atambula mukungujjo n'alumba mu bbaala eno omubbano mwe baabadde n'atema omukazi ebiso ku mutwe ate n'omusiguze n'amutemako engalo bbiri. Kati ayongeddeko nti omukyala basobodde okubanga munnange bamuddusa mangu mu ddwaliro wabula Katonda eno gy'asinzidde okubanga amujjulula mu bulamu obw'ensi era Nkurunziza ye bamukutte akumira ku poliisi ey'e Kyankwanzi nga bamuguddeko ogw'obutemu.
Bombi nzaalwa y'e Rwanda
era omukyala yajja n'abaana basatu.
Omulenzi abadde tamuzaaliranga mwana,
mukyala wa myaka 40 omulenzi wa myaka 25.
Babadde bonna ababamanyi bagamba babalabidde emyaka egisukka mu ebiri nga bateetera bombi.
Banne tusaba abasajja abalenzi tufuge obusungu,
ono omukyala bamulesezza abaana basatu, ekyo kikulaga nti omulenzi si abadde yamusukkako. Omukyala yaliko mu bufumbo bwe alwanaganye n'ensi bamaze bakwataganye babenga batambulira wamu naye olw'obutamanya kufuga busungu kyaviiriddeko omulenzi ono kubanga ajja omukyalo ono ono n'essaawa yonna agenda kubasimbibwa mu mbuga z'amateeka abenga awera ennemba n'omusango ogw'okutemula omuntu.
Kitalo nnyo kitalo ddala, bannange tufuge obusungu. Obusungu tebulina gye bukulaza, tebulina kye bukuyamba okujjako okulabika nti munnange bukongera bwongeza ate kugwa mu mitawaana. Kakati ebizibu ng'ebyo ogenda kubanga obidda waggwa akoze ekyo singa kale weekuumye wadde bakuwadde amawulire ago n'otambula n'ovaawo n'ogendako mu kyalo amunaye sijja kubisobola kangende njira mbereke eno mmale okukakkana kakati wuyo ogenze kukola kikolwa ekyo.